Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkam sare sapo e jena lewru novembre hitande 2015 sapo e jeddi yande jabbirima silimaji chapande nay e joyi meden tawalli maison de la presse Bamako. Sakiraben kombitun wiide fedde kumaninde kabaru yiriwere kebe leede dental led aduna holliti facciti e leetal kur mudun wiide burondiral hakkunde rewbe e worbe ana wondi e buytaade e leede yogaaje ka talkurundu holliti wiide Mali ana jeyda e leede burde fu hettude caggal le dido dabareji dun wadi so assemblée nationale leedi meden di be bammi sariyaaji naajiidi le bangal hunciande dido tidallaaji hore sagrabe dental balle rewbe kumanide yiriwere rewbe le leedi meden di kolliti wiide kambe e be belti e le dido sariyaaji bamaddi fasanne kumbite wiide ministre kumanido kabaru yigaaji leedi meden di holliti wiide kabaru iranium leedi meden di dun wana gonga ko holliti wiide iranium mataado leedi meden di o waawa ka nawtorede sagrabe kumbite wiide asugol yigaaji leedi meden di ana bonnani hawaluji di faasanne sabi kulleji nawtorte e asugol yigaaji di ana bonnani cellal bibbe adama kanyun e daabaaji den no suudu ministre kumanido kabaru yigaaji di be kolliti wiide dun e tawede fu den no dido golleji ana jeyda e yiriwere kebe leedi den no sagrabe di ngoni kabaruji mawdi di man jogani on hande di jottino on di o yo sakike modon barke sise bismillah modon e hedade sakirabe fedde kumaninde yiriwere kebe leedi be kolliti be pacciti e leetal kur mabbe wiide burondiral hakkunde rewbe e worbe ana wondi e buytaade ley leede yogaaje den no e ley leede sappo temedere e jeena ewaade de temedere e tati e majje kay fu an di golleji ana gondi e yarde yeso e ley majje ka Mali ana jeyda e leede burde fu hettude caggal le dido dabareji den no dun wadi so assemblée nationale leedi meden di be bammi sariyaaji naayidi e ley bangal hunciande hore dido tidallaaji Umar Waygalo hono kabaru sariya o worri
Goldo Sariawol Ngotangol Wakati Jono Le Lady Made in Dan Holita Vida Sa Bami Le Tem Derfata and Chapantatop Fana Kantaver Sukabe Kanye Erobe. Le Golejo for a Badi Le Lady Made in D. Saria won't eat up on Gold and Holita Vida Sa Bami Fawate and got a lady made in the Tile Tem Derfu Chapan and Jatomp of Futai Bedro Yimbele. Or Golden up at a year so one on a ministering up Le Lady Made in D. Bejava Yala Hono on what you tell Yala Untabetan out on Tabatake. Or Saria on what you looting the Mangal Haku deputing up and Gombe Le Lady Made in D. One on Gondube Lamo or Bekane. Gwanda elamu obe hebe fukoki hakila jumu en. Ka bale hala nanede eka nyembe idi wade odo gole suru hebe tabitinde wakati jono o. Chagal murube kuliti widu wano kanku ministeru no dirtero sangare umubawa wakende sari ya wongol napa yeso deputy embe kufu teme dere esa ponje yongo tivide jabi nidun. Noga idido mbi jaba na idun tatonu ngodi bengara ife. Idun hulite wita mfa idido sari ya jitabeta fensi na idun hulite horejo lady made ndi. Le majun kame deputy ngapebe kuliti widu fati huunde tana kwede fe kanku ministeru odu don otawa.
Dan no ele majun bale kumanide yiriwere rewbe le leedi meden di be kolliti wiide kambe e be belti ele majun fasanne kanko horejo dental bale rewbe noditirtende Fimakof o holliti wiide kambe e be jawta e député en be kanyun e gouvernement leedi meden di fasande sabi be ngadi golle pewdo le kabar o den no kedde kanko madame Dambele Wolimatuso o ko hali do faccitango Ousmane Dikko
yo dabare wallore debbo latade gotantedo dum wallamo danjude do o dari le wotanede na hokkede hore akulamu yo do woni hore walde ame rewbe latike ko heewi yirwinobe rewbe heewbe ande woddibe jande ngoni hettinaabe sara landugal an wodi jaati yalla ebe leedindi ko bami wiide tan horebe diina kolo pama kabaruji rewbe boydi e wayde huncanede hore joni o ko nayi e do men darani e nadda ko do se tawi golle am ana torra galle hakilam jogal ana wawi hebenede ka do torra tawedu wondo bami darade e li golle suudu baba feede e ko andumi so pammi
horebe diina alislama galbe kolliti wiide kambe be martinama kumpa le bamugol o do sariya ka hono kanko nantino halaji ho conseil islamique o holliti wiide malius leedi ndi homo fu e diina mudun den no dun wadi so ho conseil wala fu ko wawi halde do dido anniyaji den no kede kanko isa kawjim o ko hali e do o do sariya do faccitango Ousmane Dikko
ka do sariya ila ka bamaka ka hollitama walde aslam en mali dun ho conseil islamique hokki du hakkilo mudun dun woni landade yalla woteji di anango adani alislam en bale alislam en nadu amiri en gelle kanyo e ko jokki e mum dun labanibe e ngala hen yo darnde lamu kanyo e woteji tan wadani donde topere horejo walde alislam en andini ana gikkani le demokrasin kaku yo bale politiki e hala nane en godani kanyo e kala le ko hokki hakkilo mudun alislam en e le kejaadu mabbe so walde de be kolliti se ana wadde jam e kawra le leedi ndi tawedu tabbeme e fina tawafu tataaki ho conseil takata dum e becce mum kanyum tan
don sakiraabe kollite men ko woli mi jangoji modon do hello amen noddirte ngo page Facebook Sidio Tamaningo
tamani
sakiraabe kumbite wiide uranium wala e ley Mali o kabaru nantinama kenyan Boubou Cissé ministre kumani do kabaru yigaaji leedi meden di kanko nantini o holliti wiide amana uranium jiita do leedi meden di o waawa ka nawtorede den no kedde kanko Boubou Cissé o ministre kumani do kabaru yigaaji leedi meden di ko haali e do kabaru uranium o do faccitango Ousmane Dikko
tagal kange yigaaji didi goddi ana gondi e itede faysudi njona yo phosphate dun engrais le lam burem gollede ana ton wondunde itude dum o yata du manganese wara fuddude itede le sahel leedi ndi heedi ansongo lasondu ana wondi e itede joni o kabaru uranium fuddali tafen gollede canada ana jogi talkuru yamirore ndartude uranium jakawalle kanyum e kalisi daneje de woddi kesanne e golle ka cakita jabu kebaade do nokku do ndarti do nafaka heewa e itugol di yigaaji tamase paale godde yewama nafaka heewa e itugol uranium falea honono fuddira duubi hande ni kabaru lobo ana tongi e ko petrol ko tajirama ka ana leedi mendi yalla nafa ana heewi e itugol mun fawarde no jaagorto yo dum woni ko domta
condition
sakiraabe kumbite wiide battu ndowido e dow kurangaaji kebirteedi bangal nange fuddi ila bete hande do bamako do e le majjunbe kulliti wiide e be anniyi beydude o do dabare leyi dabareji kurangaaji ngodunodi le leedi meden di ko waawi buytude kutteji waylitagol wakkati o leyde afrunde afrique nde den Mamadou Frankali Keita o ministre kumani do kabaru kurangaaji kanyun en diyan kede ko haali e do faccitango Ousmane Dikko
le Mali
Mali an jogi megawatt temede jeddi kuram bawde hebirede batte ndiyam mo nawtaraka tafen Mali yo leedi burndu fu hettude e nangé le hirnangé Afrique le hitande fu atawa nangé ana le nyalade teme tati mètre carré goto fu kilowatt jeddi ana bawi hebede ka nafaka ana le Mali ka ka nawtara ka sanne men bami aadi du chuudu kuran Mali di kuran nangé di beedete mum joni o joy ka ana gondi e gollude chuudu kuran di kuran nangé di beedete majji dum ana buita kutte kebal kuran fawarde e tipegol turki dofu
effet du cerf
hejo kumaningo kabaru hawaluji kay kanyun e sigaso fuddi bete hande faada majjun faabe pammina yimbele tunbe do kutteji tongidi do waylitagol wakkati o le wattu joni o den no jababuji kemtiteedi le nde jonde di jababuji nantinoyten le battu keri do noditirteedo COP 21 kando wadede le lewru desambru ndu to parito sakiraabe kumbite wiide battu keri do jowido e do golleji ittugol yigaaji fuddi ila nyende talatar nde do bamako do be kulliti wiide asugol damangaaji di kanyun ittugol kange de ana bonnani hawaluji di fasanne den no kanko secrétaire général ministère kumaninde kabaru yigaaji leydi meden di o holliti wiide kulleji nawtorteedi le ittugol yigaaji di ana bonnani cellal bibbe adama kanyun e daabaaji fasanne ka o holliti wiide dun e tawede fu di do golleji idi jeyda e kabaru yirwere kebe leydi meden di den no Mamadou Traoré o secrétaire général soudou ministère kumaninde kabaru yigaaji di kede ko haali e do faccitango Ousmane Dikko
asobe kange taccan ledde asan gayde ko mimsa mum wodi hen sobe tilike e birfantako hawalun gobe bonningo faabe moyintinango asobe kange be e be nawtoro lekkiji faabe kewto ko be dartata ko so kange enum bonani du cellal sabade lehen mercure kanye sionir fu ana ko mojjana jama be bonna hawalu sabe gese demetenode mbawa remede burti dabaji du uddan batte gayde asade yo yimbe dabaji chamata ele majje wattu ndungu satiji du be lotan kangeji di le chofina mayoji ndiemeji mudum bontan dum fu etawede edam heddo e yarede
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakiraabe ƴeewoyen ko woni e les réseaux ngaji meden di en puddiran to gundam to be kolliti wiide hejaabe laamu o kañun e yimbele minisma njottike ton faabe kerta nokkuje dakirde yimbele kabotobe pelle murtude de den no ele majjun kanko jokko mer gundam o holliti wiide dende badam badara bangunde kanre suba lati nokku suba do le wattu joni o den no holli o nantini dun wiide do ton lato dakirde kabotobe le laamu tumbutu o e mangal mudum fa hande en keddoton to gundam to be kolliti wiide heejo kumaningo ankay pesugol sukaabe ko nayi e lay bangal habugol nyaaw jonte pale o ana haani fuddude ton jango den no ko foti sukaabe ujunaji tati e temede nay ngarta pesede le majjul den no ko yaata e pesobe temede nayon ngarta fa saake le circle o e mangal mudum sakirabe en jaran fatu sigasoto be kolliti wiide ne imbe temedoron fu atawan chapande jeego yon didon be fu jonte pale ngoni ele mudun lei laamu sigas o den no dido kabaruji di nantinama ton bete hande lei nantinugol jababuji golleji projet noddirte do kenaya jamkan den no isid kany rondi almusada dido golleji di keddoton e wadede fa e hitande 2018 den no sakirabe dokkade ten hande e kabaruji meden di kapar jeego yewtere meden de ana heddi.